This is an MUT Radio podcast.
We do have angathi angimbize ngomphathi of amanene group. Sawubona Nhlakanipho.
Mina besilo niyaphila.
Siyaphila mfethu kunjani kuwe?
Siyaphila siyaphila bhutwami.
Hayi amanene group.
Yebo amanene group be happy with us.
Ngicabanga ukuthi nina lezi ezazithi bayi presenter zithi manene namanenekazi. Siyangena iRiza Business Monday njengamanje singena kwi-interview yethu yesithathu lapho esuke sisho khona ukuthi na sibheka abantu abenza kahle kwezamabhizinisi sithena the spotlight on the Business Monday on the Hlanganani Media Show. Nhlakanipho kwandandwe ke is joining us from Amanene Group. Uzayibuza komunye lapho Nhlakanipho ukuthi na Amanene Group aqale kuphi, aqala kanjani?
Amanene Group aqale khona eMUT, aqale ngo 2019 by the way, but registered ngo 2020. So ngicabanga ukuthi approximately 5 years in the game in Amanene Group.
Tshela mfethu iqalo bani ungabe hambu mawumphathi usho ukuthi yazi ukuthini ngumphathi. Aqala kuphi, aqalo bani mfethu?
Amanene Group aqalwe yimina uNhlakanipho kaNdwandwe umfana wale kwaXeza Olundi.
Yeah.
Aqalwe yimina 2019 after uk-assessa some issues ngabona ukuthi extend the service in providing ama solution lezo nkinga ekhona. So ngwaqale 2019 ngawa register 2020 khona eDurban, ngawa register khona eDurban. Officially ngo 2020 ngo 2020 vele besenze impact eDurban because assist amanye ama student nama profit ebengiyithola khona ebusiness ngikwazi ukuthi ngibalekelele in terms of ukubanikeza ama funds ukuthi be register be assess ama offer manje.
I know mfethu ukuthi na every start of the business noma inaliphi naliphi na ibhizinisi eliqalayo lisuke line vision, lisuke line mission. So what we get from Amanene Group ukuthi na you guys you supply the branded water and multi-purpose cleaning detergents. So what was the goal ya Amanene Group?
Igoal ya Amanene Group kwakuwukuthi from the employment kubantu using skill based education njengoba senza ama chemicals esizenzela thina ngaphandle kokuthi siwa outsource from ama suppliers athize. So lokho kuyasiza in enhancing ama skills kubantu bakithi. Also amanzi masithi senza amanzi siyasibuka ama projects arano abantu abanyama then capitalize kuona ukuthi how we can then assist imphakathi yethu ekuthenini izinto abazenzayo siyi-commercialize. So this is the reason ke nami ngangena, but then ke the business at large akugcini ngale zinto ezimbili because ngibuye ngiprovide ne all format printing service lapho khona ngenza ama signs emgwaqo, ama banner, t-shirt printing and all nje all format printing nje ongayiqambayenza.
Now ngaphakathi ebhizinisini fethu mawungena kade sizokhuluma noAphiwa kaMaqi nje uqhamuka laphayana kwa small business funding. We wanted to speak about inina ifunding because there are a lot of businesses especially ama business abantu abamnyama agcine ehluleka ngenxa yani na ye funding. So I want to know what are the some of ama challenges othe wabhekana ngawo nawo as Amanene Group and what wanqobe kanjani lawo ama challenges.
Mfowethu uthinta i-point elibalulekile kakhulu because sometimes umuntu uyayivula i-business with an intention yokuthi hayi ngifuna uku-generate imali nje fast, kodwa-ke ke akubi njalo. Amabhizinisi aphumelela amaningi awaqali nje e-parachute. Ama-challenges engiye ngaba nawo ukumanage imali within my business official ngicabanga ukuthi is one of the elements ebulala kakhulu amabhizinisi.
Yes.
Iyona challenge nje enkulu ukumanage imali. Okwesibili, ufika kwe-COVID-19 ushintsha izinto eziningi. There was a shrink kuma business, kuma structures e business nakuma operations, ama daily operations we business. COVID-19 yenze khona because the way besigenerate ngayo imali back then be ayisafani nalapha nendlela esesigenerate ngayo imali from i-era ye-COVID-19. Ngicabanga ukuthi kusilimazile kakhulu kufika kwi-COVID-19. Ofishi-ke ngokwami, I don't think i-COVID-19 bekuyinto e-real because there was no scientific evidence ukuthi what is actually COVID-19 is all about.
Yeah.
Kodwa nje kusilimazile kakhulu. Into yesibili kuwukuthi kunzima ungena kwi-mainstream of economy.
Yeah.
As amabhizinisi amancane, ngicabanga ukuthi iyona challenge esinayo. Ugovernment has done nothing in improving amabhizinisi amancane ukuthi engene kwi-mainstream of i-economy. Sigcina lapha at the ground level ofish, kugcina nathi sekushaya kakhulu ukuthi i-exposure yamabhizinisi ethu ibe right, nanokuthi enye into eshaya competition. Chinese export ukuza kwey'mpahla la zase-China ey'ningi kuyabulala amabhizinisi ethu because abantu they consider kakhulu amabhizinisi angaphandle then amabhizinisi ala eMzansi. Ofishi kuyasilimaza kakhulu as amabhizinisi.
But ngicabanga ukuthi kumele sivume ehlakaniphi ukuthi mfethu since 2019 namanje you're still standing because i-survey noma ama statistics akhombisa ukuthi namabhizinisi amaningi awa during their first 5 years. Wena njengamanje ukunyaka wakho is 5 and you're still standing. What is your secret?
I-secret yami ukuthi I'm surrounding myself with abantu abawi isi elifana nelami ofish. This saying ethi there's no enemy in business.
Yeah.
So masihlangana attend ama seminars whereby siya socialize. The more socialize nabantu abaningi, the more your business exposure and abantu beyazi, and the more uthola ama customer. Nanokuthi ke more provided the best service to your customers. Uzo refer ni customer lakhe ne refer no munye refer no buyo. Kodwa nje okukhulu kakhulu ukuthi i-support ngitholile futhi e-MUTI kakhulu, especially from one of the organization e-MUTI okuthiwa iNatesa.
Yeah.
Labo bantu labo is one of people aba kube enye organization empangeni okuthiwa iSlow Foundation. Kube uSiyanda Ndido omunye umfowethu ofundisa kwesinye isikole laphana ohosta ama-tournament ama-soccer tournament. Amanye ama-stakeholders engisebenzisana nawo kakhulu ngicabanga ukuthi they play a major role ekuthenini ibhizinis lami lime libe lento lena engiyidingayo. Nabanye nje abantu abaningi ofishini engikwazi ukubamenshina ngawani but nje they play a huge role ukuthi ibhizinis lami libe stable lime.
We speak about advertising yourself, we speak about marketing your business, right? Njengamanje, if uyasho munye ukuthena, if you stop marketing your business or if you stop advertising your business, then that business lakho is good as dead. So now I want to know from Amanene Group, since all these 5 years, since 2019, you guys are here now and you're still doing great. What is that one marketing or advertising strategy that you use to put your business out there?
Indlela esi-advertise ngayo kakhulu kuwukuthi sibe kuma-seminars. Ama-seminars siya-capitalize kona. Owesibili kuwukuthi we are building a large network ku-WhatsApp group.
Yeah.
Owesibili futhi kuwukuthi maningi ama-project engiyi-part and parcel of wona, maningi ama-portfolio engilida kuwona ofish. Kuba lula vele ukuthi ngithole access kubantu. Also on Facebook noma ngineminingi khona noma sisazama indlela noma sisemaplanini ukuthi sithole abazosiza ukuthi bemanage our Facebook account for i-business, but then nakhona sikhona ku Facebook wa advertising sikhona futhi we get a lot of exposure. Noma mina ama customer amaningi siyawathola futhi kuwona Facebook because siyakwazi ukuthi siposte laphana since isikhathi singenaso isikhathi esiningi sokuba senkundleni zokuxhumana ngoba njengamanje ama-name group asa-rely kumina kakhulu. So imisebenzi engiyenzayo mningi kakhulu ofish igcinisa ngilimaza ekumanageni ama-advertising platform. Kodwa nje uWhatsApp, uFacebook, Instagram sikhona kakhulu lapho for ama-calls sikhona. Also enye into esisiza kuwukuthi kuma database, kuma suppliers database for ama department amaningi sikhona njengo Department of Health, provincial government base KZN nabanye omasipala engeke ngibasho sikhona bona. So each and every community bayasendela sibone ukuthi singabenzelani bese siyakwazi ukuthi siyo attend ama briefing akhona provide ever service abasuke beyidinga.
Every Monday to Friday, suke sikhona ezihlanganani midday show. Njengamanje, ladies and gentlemen, we are conversing nobani na the CEO and the founder of Ama Nene Group. Igama lakhe uNhlakanipho wakaNdwandwe. Ukhona la emoyeni. Sikhuluma naye ke. Suke sisho ukuthi na we are shaping the future billionaires. Manje ke ngifuna sibuyele kuManene mfowethu. Like, ngila ku WhatsApp, yabo? Ngiyabheka la ku WhatsApp. Ngiyabona ukuthi na there is a cart or a catalog. Catalog yakho is so detailed and exquisite, if I may use lelo kamalelo lesingisi esingisi esikhulu madodana. So like, what is the importance of having a WhatsApp business as a businessman?
WhatsApp business is very essential as a businessman. WhatsApp business ukusiza ukuthi ama customer ekwazi uk identify kalula ebone, because there is this icon ye catalog lapha umuntu uyabona ukuthi no, this person une catalog, let me check ukuthi unani we catalog yakho, maybe I may need one of his or her services. So WhatsApp business ubaluleke kakhulu ngoba uyakwazi even nokumanage ama sales using wona, ukwazi ukusubdivide noma wenze allocation yama order ukuthi ubani odile isikhathi, wenza ama arrangement, uyakwazi ukwenza lokho ku WhatsApp business. So
yeah,
WhatsApp business is one of the most important platform also ma business abangawusebenzisa ekuthenini bekwazi ukuthi bekhulisa ama business abo noma be communicate nama customers abasuke edinga ama services kubona.
Yeah. Hey, we businessmen or businesswomen, go to our no WhatsApp, no GP WhatsApp. Kanjani, kanjani, no GP WhatsApp. Ah, come on.
Akwazi kwenzeka kanjalo. GP WhatsApp awukho right for, especially mawune business.
Yeah.
So, WhatsApp business, uyakwazi ukulinka your Facebook account, noma your Facebook page, ukulinke no WhatsApp business. So, umuntu uma ephansha Facebook, iyakuphantsha ithi go through to your catalog. Kuyasiza kakhulu lokhu ukuthi kube accessible nokuthi ama-customer akwazi ukuthi e-reach-e i-business lakho for i-service oyi-providers.
Ay, wonderful. Siyabonga kakhulu. Umphathi ke wamanene group, ngifuna sibuyeleke manje kuma services that are being offered by amanene group, and also sesizobe sesiyakudedela ke after that. Uzosinika futhi neinkundla zokuxhumana ukuthi na siwathola kanjani ke amanene group.
Ama services that are rendered at amanene group, eyokuqala nje supply and branding of water.
Yeah, yeah.
Of which there's one of the projects ebenziwa AMUT by ama delegate NXTAS, of which that was an interesting project. Ebi khuluma nge convection of umoya to amanzi.
Yes.
Aware of that.
Yes.
So
yes.
Ukuba kwami consider kwami kakhulu amanzi bekuwukuthi ngikwazi ukuthi ngidlale a major role nami in participating in those projects, because uthola ukuthi i-project is a great initiative, but in commercializing leyo project leyo akekho umuntu odlala i-role kuyona. So njengoba sikhona zamanene group zi-provide amanzi, sikhonele ukuthi sithathe kuwo wona lawo ma-projects akanjalo, si-empowerish abantu bakithi abamnyama, because i-business is also about empowering one another as abantu abamnyama. Okwesibili, si-provider all format printing services, ama-banner, imigwaqo, t-shirts, and all kind of printing services ayi-provider lapho. Of which lokho kusilekelela ekuthenini sazi ukuthi kunabafowethu abango-graphic designer, kunabafowethu abangama-fashion designers, sikwazi ukuthi uma kuthi there's something esiyithola umsebenzi, we consider bona ekuthenini besenzela imisebenzi esuke idinga uku-outsourcewa noma mhlawumbe efuna iskill. So mthatha lowo muntu simfake ngaphakathi ebhizinisini ekwazi ukuthi e-improve iskill sakhe kuleyo field leyo, ngoba bakhona ama-graphic designers ngosayo and ngicabanga ukuthi ngina 3 MUT.
Yes.
Ama graphic designers khona. So kuyasilekelela kakhulu lokho ekuthenini sikwazi ukuempowerisha one another. So amanzi printing service production of ama chemicals. Siyakwazi ukuthi siwenze ama chemicals. Also we give you advice mhlambe uma ufuna ukuvula your business ukuthi ngifuna i-business ngiyenza kanjani. Siya consultana nawe sikulekelele ngaphandle kokuthi uzukhokhe imali enkulu.
Yeah.
Also futhi nokufundisa ama chemicals, siyakufundisa ukuthi how you can make your own chemicals, how you can make your own branding, zonke lezo zinto ezikanjalo. These are services that we are provided by Amanene Group. Printing service, water branding, water production, supply of chemicals and production of chemicals. Lezo zinto ezikanjalo esizenzayo.
Mm. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Nhlakanipho Ndwandwe. Sicela usishiyela nje ukuthi na amalokhuzana ama social media handles or ama details ukuthi na sixhumana kanjani na Manene Group. Mina ngiyanisaba nishane chemical and ufuna ukushisa.
Inamba esitholakala ku Manene Group, ama calls, ama WhatsApp, it is 0726905628.
Mm. Asiphini
number inamba sisebenzisa kumanene group layer ama calls and WhatsApp it is 0726905628. Uzothola u director and founder of Amanene Group bese ku Facebook akhona Amanene Group Pty Ltd.
Mm.
Amanene Group Pty Ltd ku Facebook, Facebook page yethu leyo. Then we have effects mail. Abantu abaningi they are not familiar with fax mail, but we do have fax mail a company,
mm-hmm.
of which it is 086-47-47-203. Fax mail yamane ne group leyo. Then ku Facebook kukhona also my personal account engijwayele ukuthi ngithege kuyo my business account futhi ethi Nhlakanipho Chili Smadubula. Facebook ngitholakala kwi-account yami, i-personal account yami futhi esibili ethi Nhlakanipho Chili Smadubula.
Alright.
Ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela kuyoba accessible ukuthi bengithola ama-customer noma abantu abangidingayo.
Mm. Thank you so much fethu sikufisela konke okuhle efisela khona empilweni sengathi amanene group singawabona elapha yana ko JSE ase line up iwe lapha nezama business enza kahle fethu kwezezimali siyakhalalisela and sikufisela konke okuhle.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu nami ngithemba kanjalo ukuthi akukho ngenze konke kuzovulunga ngesikhatsana.
Danko fethu, I like the spirit.
This is an MUT Radio podcast.